Nkwa asɛm brɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwa asɛm. Ɔmɔde asɛ ɔbɛfo bibi ɔbɛwɛ na wasɛ wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ du. Fa wokafo oba ɛne onua. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford na mene mo kyɛ asɛm yi ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ ana ɛde ba. Sɛ wokɔ www.lifeway.cloud a wobɛhu kasa bebree hɔ, wobɛhu Yoruba, Igbo, African French, wobɛhu Mori, wobɛhu Kran, Via, wobɛhu Nzema, Fanti, Gadangwe, Ga, na wobɛhu Ewe, na wohu kasa ahodoɔ bebree, Indoma, wohu Mampuri, Mampuri si kasa, wohu frafra kasa nyinaa ɛwɔ hɔ. Wo nyinaa de som mo sɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu sɛ nkwa asɛm retwa gu ɔwɔ kasa hodoɔ biara mu. Lifeway Media Ministry yɛtumi anya kasa hodoɔ bɛyɛ 200 languages a yɛproduce no wiase afa no nyinaa. Nti manyɛ w'ani gye sɛ biribiara wobɛtie nkwa asɛm. Kasa biara a wobɛ sɛ wote aseɛ biara no anaa wotie biara no wobɛnya bi wɔ www.lifeway.com. Mɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ. Ɔdomfoɔ mobohofoɔ me Nyankopɔn da wase sɛ wama yɛ akwangya ɛte sei ama yɛahu ndɛ mehu da foforɔ so ɛte sei mehu naatwe foforɔ bosom foforɔ afe foforɔ ne mfie fofoɔ bebree brɛde bi yɛadwene ne ne yɛnte aseɛ ni yɛhu adi kyerɛ yɛwɔ w'asɛm mu me Nyankopɔn a woso na wokorɔn ade nyinaa se tomfo Awurade kora yɛn na bo yɛho ban so nko ma yɛ nokware asɔre nokware nkyerɛkyerɛ Awurade na sɛ wopie a ɛmu biara nyɛ ɔyera ba Oma yɛda wase Awurade Yesu Kristo din mu ana mebɔ mpaeɛ amen sɛdeɛ mede nka ka kyerɛ m sɛ yɛmosomfo Akwa Hayford na mene mu kyɛ asɛm yi yɛwɔ so ara wɔ asɛm a mene wɔ kyɛ afa hwɛ mɛyɛ ade nyinaa foforɔ behold I make all things new wan na ɛkɛse Awurade Yesu Kristo na ɛkɛse sɛ ɔbɛyɛ nnwuma nyinaa foforɔ ɔbɛyɛ adeɛ nyinaa foforɔ ɛnti wokae ɛdisɛm ɛti aduonu baako ɛyimu ɛnan ɛne ɛnum nsia nson ɛsi a yɛkɔ nwɔtwe no na nwɔtwe no ɔse the warning of God Nyankopɔn kɔkɔ bɔ a ɔde bɔ ewiase afa Nyankopɔn ɛbɔ kɔkɔ ɛde nti na meka saa saa sɛ ɛdisɛm ɛti aduonu baako ɛyimu ɛnan kɔsi ɛnum no nsia nwɔtwe ɛne ɛyi ɛno ɔsɛ ɛnan no ɔka kyerɛ sɛ ɔno Onyankopɔn na ɔbɔ soro ne asase na ɔbɔ nneɛma nyinaa sɛ wɔwie adeɛ nyinaa yɔ mene alpha ɛne omega mene mfitiase ne awieeɛ ɛnti ɛberɛ a john ɛhu no no ɔka kyerɛ sɛ me ɛyɛ mfitiase me yɛ awieeɛ Nyankopɔn ɛnom nso ɔse hwɛ me Onyankopɔn deɛ mɛpepa mɛnom ne nsuo no mɛyi owuo ateteɛ ne amanneɛ ɛnyinaa yɛdɛn ɛfiri hɔ ɛti gyidi paa sɛ Onyankopɔn ɛbɛyi awerɛhoɔ ɛfiri hɔ ama wo na woyi owuo na woyi awerɛhoɔ atete ne kwadanda na woayɛ adeɛ nyinaa foforɔ bɔbɔɔ so foforɔ ne asase foforɔ a owuo ne bɔne ne atete ne kwadanda ne dadwene ɛyɛdɛn ɛnim na bɛbɛpa yɛanim ne nsuo nyinara ayɛ dɛn ɛde ama yɛn ɛnti me nua a wotie mi yɛwɔ ɛyimu nwɔtwe no ɔse by the fearful and unbelieving shall have their part in the lake which burnt with fire and brimstone ei masa wɔn a wɔngye ndi nso wɔwɔ kyɛfa bi o obi bi a ɔngye ndi no yɛntie deɛ atwerɛsɛm no ankasa ɛka ɛwɔ ha ɛwɔ disɛm ɛti aduonu baako ɛyimu nwɔtwe no ei anɔden anɔhye paa se na ɛhufoɔ ne wɔn a wɔngye ndi no ɛne akyiwadeɛfoɔ ɛne awudifoɔ ɛne ndwamabɔfoɔ ɛne ritufoɔ ɛne abosonsomfoɔ ɛne atorɔfoɔ nyinaa bɛnya wɔ kyɛfa wɔ ɔtadeɛ a ɛgya ɛne sɔfiri dare ɛwɔ mu no mu ɛno ne owumprenunu ei me nua wode asɛm yi na yɛde abɛto abobɔ ano yɛo Many unquassam na di bro no. Or say whom for? Because, okay, ye monsona, say the odin quinemono. No benya ye no medi. Na mayano, ni yankopon. No, and also I am me, or ba. Wawa, odin quinem, no affair you so wide yonqua. No affirm over camas, you know. Wadi, or say, or you be a. Ubenya, unquinem di. Ubenya, on yankopon. Eni madom na saafu yi ana onso obai obefrem onyakopon eba chese bible no ka o John chapter 1 verse 12 se dudu a wogie no won wa wogie ni din di ye no ye mom tumi se o ma nyakopon ba na onso a wanje ndi no ye hufu o saafu o no onji bibia ni no ene wona wanje ndi ene echiwade fo wo yaade a ye chiwade enko a ade de yesi ye kwon wan won so de ade a enye na ene bible no kanta safo na de wo ye ni ewudifo obi a obi o kare na nimche onya me so mpa ese o pema ho den sa ewudifo no ene edutufo wa ba tunu ye duro sisi a ai ene kiso so mu ewo mu asofo die ewo mu empenindi ewo mu kwadwo ma ewo mu sa de na wo ye nya ofise bia wo ye na wo de aha wonua ba me kanu crack show and then you mrese uyo dutufu a sesawadwen uyo dutufu a sesawadwen esa se uyo na obosum somfo one de bia bosum na ade ba ko en wan se bible mu bia na ehun se ampa obi ni abosum eji abosum di pa na one of sa judges bi ko ka jesus okay yego fa abosum megu e abontin na wo ya somu no wo somu na na nsu se eba na fere ene pere ni ejani bosum ni siwo na we eyaade a ese odi ho to no so ana abosum somfo oh eh do bodua ono kura dan o yakopon na odi wakose ni bia na wo som no ni atrofo eh atrofo ade ne nya no kure na otwatro e twantro aso dem na e twantro kiso fo twantro pa 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 ba me ka jo so ye krisoni a kesa nyoma ni ye go bible abodin wa se safo ri nyina obenya wo nyina abenya wo chefa ewo otade a eja ene so fere dal mu no na no ni ompenu no eh de bia me ka se o krisoni bia ye ba woni mienu obewu ba ko se wo ba beto no dia na odi boy ni eno no oso ye ba wo no eh ba ko aso obewu mienu oba yoba wona baako ozo bewu mienu tenie be so kristo ni bia yoba wona mienu na obewu baako se kristo mai no owo time so no okwa ene odi boye ni bia ye wona baako bewu mienu me nchire omu o kristo ni bia no awo ane ma me din kan wo no awo a ne ma me wo no no ene ye baako ene awo to so mienu se ampa wafa kristo se ne kraje nkwa no na wo se nya awofofro oye obi a ye born again Christian di safo no na me kan wasem na se owo tambeso na ne bra eso na Christo mbaya na se obewu ba kopɛ ene de owo bie ni ho ema ne bi owu ba kopɛ ne mom no nia onva Christo no kaje ko na wo ba kuma me wu ni wi ano anu obi de obewu na owu owu a ompenu no tam no so no safo no se basa nya no wasa kokɔ nem kra ukɔkɔ nem kra wakɔ de uja ele dare a oskeni ni hu ya opaja nani na hu se Lazarus etwe Abraham kukrum rokaje se ura mesro my Lazarus emfa nsa emmo o isu kakram na fa ba kam takama na menum 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 hu hisheme ose obi ntimi firi ha amba obi ntimi firi ha enko na ose ne sima omu bi na wonko na enko kan kire bi nianom o timbeje fie odidi wonum yesika na ese onyesika nye sanyo mo nyina na wonso amba sa anyanya de mu doka chere so wo asofo ene edifo ho a wonti won asofo etetie mu ebi kwa di asofo atem do ye wasofo a omuntwa correct ene ye wo ho ne wasofo a omu ne omuka asam no kroje aya no ka nkwaje sami aya wo nkwaje asam nkwa sami ye no ka no kroje ya sami andada mu biara nimu minu ya noma na yo ha se ni penyina ehu ene penyina ayo bone bena ayo bone yakob bone akotu ase ni owuo yakob ma do chane jan kwa o radio jesus christo mu eti onu ya se unima sa enoma nan
Bagaso, media, mammy, inquire here. We are damn nature. I don't intend to sound born in a day. Account. Etino, a brain ye, and quite you brain ye, some part. Bible say a bride, that's the end of your phone. When you go poor, you knew doubt that say, no, my Christ will be weird, a G unqua. Etino, say a Bible now, you see, I will dissemble, or see a radiate idea in now, only Alpha and Omega, with dim kunim, na or how near a mania, a jungine quadanda. Ni hu sa nyomo nyina we ni nyina firi ho o ya afa na omega no no ka che john se ontro na assembly o kai den en nokre bebe po bia ni mu ni nsuo na wa ma wonya enkwa esu bonten nsua eya nkwa nsuo anom wa bra su komre den en ni onda nemmo mu no won a wo ye chiwade fro atrofo abotrofo hufo Safuri nyara, eri nya chefa, ewo onyankopon ahindi ni mu. Bibi sao se, uye ubia, uye overcomer, anasu ye unbelieving person. Uwo, uwe di mkune mnu, anasu ubia uye anje ndi ye fonibi. Nabako dari, uja yari dari, sofi ni mu. Anasu, ubanya mkwansu na wano, ewo waho, na me kamfura di yesu kisa mamu. Se nenyu mri, se tu baka zero adi yesu. Who's when you like chimney? I'm part. I tell you what, some you two some you're the boy any. I've had him first time a cry and I jink one. But the man who pay me said, oh, Radio Spiso. Oh, and a crate. I'm part. Oh, no, sorry. I'm not by Jim and Qua. Said that you're some neck and Bible see you by Junqua. I'm sure so boss I'm by ya. When you say, ne, oh, sweet and yaji. Na, say Christo bar, when you're a bar. Will be beyond so on your nagger, no, by the Cassagen, you hold the channel. By the dumb kind home, by dinner boomba. Say, O my bitch, me at Nasia, ma'am. So, who Pierre will be on your bed. And that was it. So far, quiet for no more chasm. With telephone number 0244869499. 0244869499. And Michelle said, with tea and quite safe, life with media ministry. Bye bye.